inkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho wasangaga nta kindi kiganiro kiri ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane n'abanyarwanda. Amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzi yatangajwe na Bruce Intore wari ushinzwe kureberera inyungu za Buravan.
Abaturage bacu n'umuryango we twifuzaga ko rero twabimenyesha n'abakunzi bose biciye ku mbuga cyangwa n'izacu hashize arwaye twari dufite aho tukazakira. Buravan ari umuntu ugira urugwiro cyane ahantu hose yabaga ari ntaro aririmba ababyinnyi kinyarwanda benshi baramubona. So n'umuntu nakundaga abantu cyane ntabwo ari ukubivuga kuko atakiri ariko abenshi bamuzi bamwibuka buri munsi.
Ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda n'abanyamahanga b'ingeri zose bakomeje kwandika ubutumwa bugaragaza akababaro batewe n'urupfu rw'uyu muhanzi wari ukiri muto ariko wari umaze kubaka izina muri muzika. Mu banditse ubutumwa harimo Minisitiri wa Siporo Aurore Mimoza Munyangaju wagize ati "Ruhukira mu mahoro iteka Buravan imfura y'u Rwanda." Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Martin Ngoga nawe yagize ati "Ruhukira mu mahoro Buravan, Imana ikomeye igiye vuba, ibikorwa byawe bizahora biratwa." Ku rubuga rwa Twitter w'Irinyamitwe uhagarariye u Burundi mu gihugu cya Ethiopia nawe yavuze ko yababajwe n'urupfu rwa Buravan yihanganisha abandi bahanzi bagenzi be bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Usibye bagiye bandika ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga bagenzi ba Buravan bakoranaga umuziki benshi bananiwe kuvugisha ururimi rwa Amerika kubera ikintu bari bafite bake bemeye kuvuga barimo Mani Marte.
Impamvu yamfataga nka mukuru we nanjye namfata nka murumuna wanjye muri ibi bya muzika bwa mbere nkumva nari nanamumenya numvise tubonye indi mpano idasanzwe. Ikintu cya mbere nazamwibagirwaho ni uko Ivan Buravan kuri njyewe ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara. Ijambo namubwira ngo ruhukire mu mahoro ya Nyagasani kandi nibaho tujya twongera kubonana uko byasakoze tuzongera duhure dutarame turirimbe.
Uyu muhanzi wakoraga indirimbo zikunzwe yari igezweho ni iyitwa Big Time.
Iby'urukundo rutakibaho n'amahomvu n'amahomvu
uyu muhanzi yanababaje cyane abanyamakuru bakoranaga mu rwego rw'imyidagaduro bahamya ko bigoye kuzamwibagirwa. Nsengiyumva Emmy umunyamakuru usanzwe mu myidagaduro akaba inshuti ikomeye ya Buravan.
By'umwihariko twari abantu baganira cyane, ni inshuti yanjye ikomeye. Nubwo mbere y'uko afatwa ngo akomerezwe icyumweru kimwe mbere twe twabanje guhura turaganira, hari proje yari afite yo gucuruza ibihangano bye n'izindi porodagiti abicuruza kuri webusayiti ivanburavan.com. Yabanaga n'igikomere rero cy'uko yazengurutse ibihugu 12 asanga umuziki akora barawumva barawishimira ariko ntaririmba ngo bamenye ko ari umunyarwanda. Niyo mpamvu nuza kumva ino albumu ye nshyashya yagerageje guhuza umuziki we uri moderne ariko agashyiramo ya njyana traditionnelle kwa kundi bashayaya.
Buravan yatangiye kumenyekana cyane muri muzika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo yasohoraga indirimbo Malayika. Muri bibiri na cumi n'umunani yegukanye igihembo gikomeye gitangwa na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco UNESCO. Buravan azibukirwa ku ndirimbo ze zakunzwe cyane zirimo n'iyi
Pop with us, my girl and I, so alive that I'm glad I'm living it. I think she was sent by Papa God, and when I tell her she doesn't believe me, our love went supernatural, it went far, and despite the math, no one plus one equals one. When I'm with my number one, yeah.
Mu gihe abatari bake bari bakibabajwe n'urupfu rwa Buravan kuri uyu wa kane, kandi mu masaha saa sita z'amanywa hatangajwe urupfu rwa Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi. amakuru yatanzwe n'umuvandimwe we agaragaza ko Yanga yaguye muri Afurika y'Epfo aho yari amaze iminsi arwariye. Yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka 17 ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Yanga nawe biravuga ko yari arwaye indwara ya kanseri. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.